e fuddonde Allah tan wonno. En bawatano yide Allah bajjo gonga o. Allah tagi asman e leydi kadi fof ne nyibbino asman o leydi ndi ndiyam dam annore nde nyibere nde kadi fof jibino Allah wi yo annore won annore woni Allah serndi annore e nyibere o inniri annore nde e nyaloma nyibere nde jamma Allah serndi ndiyam dam asman o e leydi ndi o inniri ndiyam dam gej o wi yo hudo fud e leydi ledde chokose e ledde mawde Allah wi yo annoje won e dow asaman mela inna sernda nyaloma e jamba Allah tagi nangeje e lebbi e kadini Allah tagi tagno woni Allah gonga o Allah goto Allah.